Kenyatta, in full realization of the high calling I assume as President of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, and protect and defend this Constitution of Kenya as by law established.
Yeah, kuzaliwa 89, saba, mwezi wa nane. Mam kavumili ya lipa masama nane. Omniki wanaye ya kuhishi kamfane. Siku juwa ni hard, kumaliza kane. Hello nani, hiyo life siku hizi huwezi survive. Maybe labi kuwe mwezi, unawak so hard no umalize mwezi. En madha kuna cheda, hakuna takibu. Musa mekeuka, amekuwa mbo mwetu. Nililie nani, sipokuwa Mungu wetu. Fia sezi pata, imekuwa nika wantu. Ndo sezi pata itabidi ni Ubuntu. Mapasi wanalia hata uliza Desmond Tutu. Mapeso wanalia hata uliza Uhuru. Ni 50 years nika hatuna uhuru. Na ishi kipewa kawangware buruburu. Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki prezo wakaniahidi. Kilio cha haki nitaenda wapi? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki prezo wakaniahidi. Kilio cha haki nitaenda wapi? Kilio cha haki kitaisha lini?
Our duty now is to return to our lives, to return to our jobs, to our businesses, to our farms, and to continue making the daily decisions that will transform this country.
Si uhuru tulipata wabeberu wakarudi. Sasa vuma ziwa kila siku ni sturungi. Basi mejaa si ya kiraitu murungi. Naipa na kalamu na tumanga na bumbuki. Karau nikimona mazeni na tukanduki. Tuna repair kawa hutu na watusi. Mungi mekeuka imekuwa ni matusi. Mazishi ndiyo mingi hata hakuna harusi. Kenya na yoishi na jua kabila mbili. Ninaelewa ni masosi na maskini. Nikikula ngozi ya na kula maini. Aki sign check, minafanya kwa muhindi. Prego kwa kesose, mimi kwangu ni mahindi. Tunaishi Kenya ama tunaishi wapi? Hip hop kimbelio kwako na jambio mbio. Kisema ukweli pasi jela mbio mbio. Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki pezo akaniahidi. Kilio cha haki nitaenda wapi? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki kipezo akaniahidi. Kilio cha haki nitaenda wapi? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki pezo akaniahidi. Kilio cha haki nitaenda wapi? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki kitaisha lini? Kilio cha haki pezo akaniahidi. Kilio cha haki nitaenda wapi? Kilio cha haki kitaisha lini?
Of the high calling I assume as President of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, and protect and defend this Constitution of Kenya as by law established.